Yeah. Dove Cooks. J.O.B. Here the size.
J.O.B.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Kumezu propaganda boy ni master. Kumezu tula bomba epo waida no wacha. Kumezu tula chinangani wewe real hustler. So posa, gawali kosa. Bantu tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo. Tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo.
But yabu wabagani zani mwaise. Galufana in short ndi mwaise. But monga tomi yo ilise. Monga back then flow kawaga singer. Party beat, party dread na hero kinga. Choka kosa gwirako ni siya wan. No retreat, no surrender, no fear wan. Z.O.B. Dove Cooks ndiye tiawa. Big business, da choka jit ye tiawa. Yeah, Dove Cooks young star. C.O.X. young stiana.
Kumezu propaganda boy ni master. Kumezu tula bomba epo gwaida no wacha. Kumezu tula chinangani wewe real hustler. So posa, gawali kosa. Bantu tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo. Tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo.
Tatuseni na uka mujumbu. Aso pa kwendo, monga sabeni kunkondo. Fulu mtumba makwasha, wadiabwa makembo. Isiesiti wala kukasha. Ine pahaso no bine na gelo. Kabasi ni pundi adirandi ya matelo. Boga diva di zakafone. Tifuna sugar kapenta na t-bone. Damn, mtumba mulika six kwasha. Zafanga shabe masamu hapa sin squasha. Tinge na ion soro she ya maninja. 04 pa doti ni shininja. Dine hang haso na zina inashinja. Dove Cooks HD.
Kumezu propaganda boy ni master. Kumezu tula bomba epo gwaida no wacha. Kumezu tula chinangani wewe real hustler. So posa, gawali kosa. Bantu tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo. Tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo.
Seni seni na wangenera futi. Confidence munga nili na mfuti. Siba kwa na wafana ni ma size 5. Muli ine ni katatu 1-5. Dove Cooks na J fire. Munga wakupente waka tiona ni fire. Niwa washa washa no waya ni kapa wire. Oro ni zonde kere wako ni wire. Na mu street iwa ni itana commander. Na chiswaka chopaya ni commander. Ababa fana ni zaba karipira. Bafuna kunifuta munga ni wana bambira.
Kumezu propaganda boy ni master. Kumezu tula bomba epo gwaida no wacha. Kumezu tula chinangani wewe real hustler. So posa, gawali kosa. Bantu tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo. Tatutina, tatutina yo. Sometimes tula bako wao yo. Tatutina.
There you have it, ladies and gentlemen. J.O.B. Dove Cooks. Hit the sack. Check sways a gutch.
Yeah. Shot. Young Shepard, I see you. Young Max, hey yo, Young Bizzo, Sam Joe, yeah, Mandizo, Innocent Mayotia, Atishiani, the coolest, yeah, hey yo, Kila, yeah, Fernando, I see you, man.
Exclusive from ZambianTunes.com.